ndo ai mitego ya usike nimeamua sande gesi pai
yo my lover mweza kona penda when you kiss me when you touch me mweza kona penda I'm crazy for your love yeah wewe kuweza nishazama mapenzi penzi la nimeza
baby mwezi yo unanimali
Slicer.